Zachariah 5 verse 1. Ngabuye ngaphakamisa amehlo ami, ngabona phela nanko omkhulu wencwadi ondizayo. Verse 2. Yathi kimi ubonani na? Ngathi ngibona umkhulu wencwadi ondizayo, ubude bawo uyizingalo engamashumi amabili, nomubanzi bawo buyizingalo eziyishumi. Verse 3. Yayisithi kimi, nasi isiqalekiso esiphumela ebusweni bomhlaba wonke, ngokuba ngokusho kwaso bonke ababeya bayakunqunywa lapha, nabo bonke abafungayo bayakunqunywa lapha ngokusho kwaso. Verse 4. Ngiyakusiphumisa, usho uJehova Sebaothi, singene endlini yesela nasendlini yofunga amanga ngegama lami, sihlale phakathi kwendlu yakhe, siqede kanye nemithi yayo namatshe ayo. Verse 5. Yayisiphuma ingelosi eyayikhuluma nami yathi kimi, ake uphakamisa amehlo akho ubone ukuthi kuyini lokhu okuphumayo. Verse 6. Ngathi kuyini? Yathi lokhu kuyi-efa eliphumayo, yabuye yathi lokhu kungububi babo ezweni lonke. Verse 7. Bheka isisibekelo somthofu sasiphakamisa, kwakungokwesifazane owahlala phakathi kwe-efa. Verse 8. Yathi lokhu kungububi, wamphonsa phakathi kwe-efa, waphonsa isisindo somthofu emlonyeni walo. Verse 9. Ngase ngiphamisa amehlo ami, ngabona, bheka kwaphuma besifazane ababili, umoya usemaphikweni abo, babe namaphiko njengamaphiko kanogolantethe, baliphakamisa i-efa emkhathini wezulu nomhlaba. Verse 10. Ngase ngithi kuye ingelosi eyayikhuluma nami, laba bayilisaphi i-efa na? Verse 11. Yathi kimi, kulakhela indlu ezweni laseShineyari, isilungisiwe liyakubekwa khona endaweni yalo.